Dumelang. Nkoko batla go neelana ka keletso. A o no itse gore gantsi o bolelela ditlogolwana tsa gagwe go tlhapa diatla ka sesepa fa ba sena go dirisa ntlwana boithusetso? Ee, a re go na le megare e e bofitlha e emetseng gore lwatsha rotlhe. Nkoko botlhale le ruri ke moruta bana. Nkoko ke moeteledipele mo setšhabeng. O neya ba motse wa gagwe dithuto tse di mosola mabapi le ditlwaelo tse di siameng kana mekgwa e e siameng fa ba dirisa dintlwana boithusetso. Ba tlhaloganya gore matlakala a tshwanang le mengato e e dirisitsweng ga a tshwanela go tsengwa moo. Mengato le matlakala a mangwe a ka latlhelwa ko dithotobolong mme a epelwa ko botenyeng kgotsa a tshubelwa mo mosimeng. Go bona dintlha tse dingwe le dithuso mabapi le ditirelo tsa kgeleloleso e e sireletsegileng, tsena mo websaeteng tsa Lefapha la Metsi le Kgeleloleso. Sa botlhokwa, Nkoko batla gore re nne re sireletsegile ebile re itekanetse. Gopola, kgalaloleswe ke maikarabelo a mongwe le mongwe.